puisque à travers la peinture
sabu net no mi micita ala daaji demu kan woni kulle kewde ko wonno dilla gan sabu gurnan kessa golle amin no anda lay duniyaru gam majjode ko bimi wakkati non ko haani mi holla no mi waawa wadi no mo waawa wadi golle himbe arambe ga abada enen adata tarifi wobbe kambe kaybe adata tarifi mede no dum wada sanne gam warobe no cioda to ambe kambe woni filo tobe lay duniyaru no mi annata kewde natal gongal debbo non gondo no jodi hadde suudum no wodi cuudi kewde no emila hanu ni lay hoggoni no tawa dabbaaji balu mbewa e gortogal suka gondu ni no ya haro ferentiel e londe du no tawa do debbo on morono no mi woni no mi hala ngurna a e ngurna indiraabe ambe kebay barke cuudi morgol kawon salon de coiffure moranobe lay tampiri e ko natumi jondo rebe jaataana lay salon nguuji no nawtoro masinaaji amma demu oto jodo do tital oto jodo do dago mi ngada morgi lobbi lenyaku na hakkune mabbe suka gondo no filo hana wuro makko no amma dai dangani wuro makko ni nangol diral no wodi re ngiya morgi fina tawaji dun don bumbo njimmi mi holla duniyaru on jeggi tay ba ir gude niddo on nanda tana ni e pulloni gan jondo fulbe kan morto ir majji demu lenyol fu no wodi morgol ko watta be gatta tammaaje e kulle kewde ko woni golle amin no wodi tampiri wala mallaka leleedi ni ga hana niddo fu yidi ir majji en bawta wayli gurna meden balebe ni jottone
on peut pas changer notre nature on est africain on le reste.